Hokkaido Sopranos. One, two, ready, and... Hokkaido kare ha no nya fayoru toru ho fiti otu koe hine mari no honae e hine hoki maero kamate aha i te aroae tui tui takureta tuku atu takuri kia kite to iwi rau rau ona e he hine hoki maero kamate aha i te aroha e maroke i te rā, mā kuku tonu, iaku roi matai.